Give me a sound of beating. In a the yard, when the bullet when you read him. Come on, preach a piece in a the system. Boom, together for my get to jenga inti.
Salamu Kenya vipi. Me now upenda wote, handshake ndiyo mwendo. Sisi kuhizi, sote sali miyane. Tuzidishe na upendo.
Me love you every day. Monday, Tuesday to Sunday.
I'll never not pretend. Thursday, Friday and every day. Joke na wadaka na chiel. Akonyi imaku bada chiel. Cheza nguma mien paka chini, ey. Pamoja na tuishi.
So me call Kenya love. No let it go, no let it go. Kenya youth in the anthem. So me call Kenya love. No let it go, no let it go. Kenya youth in the anthem. Tukikosa tutaishia tutazozana. Nisi future series ijela wama. Kenya tumewana mingi hata kutukanwa. Na tukimwomba mola tukumbuke jana. Wametuonesha hao. Viongozi walisalamiana hapo. Bas, tukituliacha hapo. Twende mbele kama danso. Ah, hili dancehall, dancehall. Zigi zigi, cheza na upendo. Bigi bigi, ringisha paka chini. Rigi rigi, timi yes kwenye mic. Ribi ribi. So me call Kenya love. No let it go, no let it go. Kenya youth in the anthem. So me call it Kenya love. No let it go, no let it go. Kenya youth in the anthem.
Jagala tu zinenga tukira. Amazina maganda getu yuwa. Yambuka, hey! Kirira, hey! Uganda Kenya tuishi pamoja. Yambuka, hey! Kirira, hey! Uganda Kenya tuishi pamoja.
Nataka tuwe na upendo. Jirani waka kiwa na shida musaidie. Umoja ndiyo nguvu. Utengano ndugu zangu ni udhaifu.
So we call Kenya love.
No let it go, no let it go. Kenya youth in the anthem. No let it go, no let it go. Kenya youth.